Black Market Records.
Sikatai nampenda, sikatai yeye tundo nawaza. Miaka nayo imeenda, lakini hii mapenzi imeniweka parking. Want to feel something, siwezi fanya chochote bila yeye. Naogopa utu wangu upotee, mimi nani bila yeye? I need to find myself. Siku zina bounce along, dance alone, on my own. Hii yote juu mi ni lover girl, don't put it on me, I'm a lover girl. Masiku zina bounce along, dance alone, on my own. Hii yote juu mi ni lover girl, don't put it on me, I'm a lover girl. Kupenda. It's so easy to defend you, baby. Kwangu wendo agenda. Yangu mipango sifati mpenzi.
I will cook, I will clean, nitafanya everything ni kuspoil na my gift. Hata staki yake dona mfuata tu kwa sababu yeye ni mfiti.
I wish I didn't feel too much, cause falling for your kind and such. Imenifanya nimetulia, tulia. He love you nani zuia, zuia. I wish I didn't feel too much, cause falling for your kind and such. Imenifanya nimetulia, tulia. He love you nani zuia, zuia. Masiku zina bounce along, dance along, on my own. Hii yote juu mi ni lover girl, don't put it on me, I'm a lover girl.